Action Kid Supplier. Dot com.
Focus.
Aha. Okay. Pone moja weka moja ukeza tena moja. Ya moja kumina moja yo. Usijaribu utaacha vidole hapo. Kula urembo kunywa maji nyamaze. Topazi wana panchi ukuta gadi za mesabu.
Some lancer, lancer.
Wana disi kudoso sisi hawajapata jibu black people kwa wapi. Hawajui kama namba ya machisi kone moja weka moja ungesa dole la kati. Wana disi kudoso sisi hawajapata jibu black people kwa wapi. Hawajui kama namba ya machisi kone moja weka moja ungesa dole la kati. Ungesa dole uchaipata namba flani amazing. Shila wadu naombea to mighty. Kisila lina kuchenja tukawi. Uchaipata namba flani amazing. Shila wadu naombea to mighty. Kisila lina kuchenja tukawi. Noma hatukawi. Wote memoja kumena moja pala cash. Sebeza namba yako siwe na was. Memoja kumena moja pala cash. Sebeza namba yako siwe na was. Memoja kumena moja pala cash. Sebeza namba yako siwe na was. Tune pali lasi manajifone ye black people. Sika simne pedi ye black people. Kuna lili ni yambi ye black people. Haina mfangili ye black people. Lasi manajifone ye black people. Sika simne pedi ye black people. Kuna lili ni yambi ye black people. Haina mfangili ye black people. Moja, moja, memoja kumena moja black people. Moja, moja, memoja kumena moja black people. Moja, moja, memoja kumena moja black people. Ukenda baka kibada unayekuta. Ukenda baka mekombe unayekuta. Ukenda na kisefule unayekuta. Ukenda na magomeno unayekuta. Ukenda baka bagara unayekuta. Ukenda na kigambone unayekuta. Ukenda baka temeko unayekuta. Hibo nazo akugata metungia siri. Memoja kumena moja mekuja wili. Wape tige kama saba na kukambili. Wape tema shanga shanga kutuliza kiri. Kutuliza kiri. Na shankani madogo mnakuja mnalopoka. Namba zenu ndogo ya matula na shomboka. Kona kuna majabu wa dipombe mnakopa. Domana tokisema kutujibu mnagopa. Kutujibu mnagopa. Moja, moja. Memoja kumena moja black people. Moja, moja. Memoja kumena moja black people. Moja, moja. Memoja kumena moja black people. Ukenda baka kibada unayekuta. Ukenda baka mekwambe unayekuta. Ukenda na kisalawe unayekuta. Huli na kegapode unayekuta. Ukenda baka mbagala unayekuta. Hama kweli black people. Black people. Black people. Sipingi black people. Black people. Black people. Tagilangu black people. Black people. Black people. Baba isa black people. Black people. Black people. Hine pale video lefe tatu juu. Wakilishe namba video lefe tatu juu. Kama kweli namba video lefe tatu juu. Wakilishe namba video lefe tatu juu. Kama kweli namba video lefe tatu juu. Wakilishe namba video lefe tatu juu. Kama kweli namba video lefe tatu juu. Pepelushe namba video lefe tatu juu. Kama kweli namba ukenda baka kibada unayekuta. Ule baka temeko unayekuta. Ukenda baka mtono unayekuta. Ukenda baka mbagala unayekuta. Ukundi baka mbagala unayekuta. Tune pale black people. Black people. Black people. Tagilangu black people. Black people. Black people. Baba isa black people. Black people. Black people. Naseveni black people. Black people. Black people. Makachori black people. Black people. Black people. Soma wizi black people. Black people. Black people. Tune pale lasi manajifuni ye black people. Shika simne pedi ye black people. Kuna lili ni MPA black people. Haina mfangiri ya black people. Lati manage vune ya black people. Shika simu nekwedi ya black people. Kuna lili ni MPA black people. Haina mfangiri ya black people. Moja, moja. Memoja kumina moja black people. Moja, moja. Memoja kumina moja black people. Moja, moja. Memoja kumina moja black people. Okay. Egedi ukuta pachisa mesabu. Wasi wa black people. Manunda kisirani ya sirani we. Sikupigi baba Isaya. Sikupigi mwana bujeje kisirani. Sikupigi mtuka mama kachori. Sikupigi wizi somo. Mwana kosefeni lodi. Sikupigi msela tosha. Kajumbaba. Sikupigi mwana kutibua. Sikupigi mwana kuhili kibangala. Mjomba bongi nikamilishia udizi hapo. Msela mende. Sikupigi watoto black wizadi. Sikupigi mwana kubaba fati jajimento. Mdogo bona. Sikupigi mwana kumchekelea. Sikupigi alubena tano kichupa. Zipi zako mdogo marilia. Sikupigi mwana kukinaidi hapo. Zipi zako mwana kusadasa. Msela Tesia. Msela Kavila. Swapingu watoto mwela changa ule. Jay Malola. Mwana ngu shadow. Swapingu watoto mpakani. Pole sana Mlebanoni. Pole sana Chaboy. Watoto wa Palestina. Zipi zako jitubaya.